Tartuga.
Double squat.
Leave touches on the beat.
Это шоу. New show get up. Это шоу. New show get up. Это шоу.
Lipusiki una mpa, mpaka wigi una muazima. Kumbe anaiba bwana yako, eti show. Kudanga mkadange wote, kuliwa mkaliwe wote. Alafu katangaza ya muzako tu, eti show. Dume linajipodoa, na masela linawaringia. Yani linajisikia, sikia, eti show. Unajiita handsome boy, wakati kitandani mda mchache tu hoy. Game uto boy, eti show.
Eti show. New show get up. Eti show. New show get up. Eti show. New show get up. Eti show. New show get up.
Anakusuka bure na namangwa na chali yako. Ananga pese tena ringa na izo matao. Anakuomba nguo funguo na gari lako. Na naenda club kubeng na chali yako. Awa masela bana, wanachekesha sana. Amani utaki, kazi utaki, ukoki waki waki. Unajifanya uko site, najenga masaki. Unapenda bata, naona noti, unachenchi maruti. Jala tumekupa bata leo na tema shiti. Goli moko na uyo demu kala kama laki. Shila yako na unataka upigwa magoshi.
Eti show. New show get up. Eti show.
Stack you shows to wallow pambe. Na boda bona si cross to be la rambe. Ita ku cost to si ombe. Wafo kamia kama maji hini pombe. Eti bongi la muuni. Kwenye done ye chengege takuni. Se uselo sele gani. Ku familia acha utani. Changu chako 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 chako. Acha umakta kuta vakuwa ni shoko. Paka mafuta dadako. Afuna vimbo na jachia. Umbeka ungane na mwijako. Ila sosisi luda kwa shishi. Yendo the story ya mwa koko. Kufata mkia miya mshpuri simu nzako.
Eti show. New show get up.